Pingu ni mahusiano.
No. Pingu sio mahusiano kazi.
I portrayed music as a pingu in my life. Imenipiga pingu. It's not a bad pingu. It's the beautiful pingu. Kwa sababu is my escaping room.
So it's not physical.
It's not physical. It's emotional. It's mental. Ambao mimi hapa inanifanya nisikie raha pia ni pingu ambao na enjoy. Ila kwa bahati mbaya inaleta kidogo conflicts kwenye mahusiano na mama watoto.